chintu chirungi nyo nga kwesiga mukama kubanga bera mulungi ye jolero nenja tachuka abera mulungi kumacha abera mulungi ne mutuntu abera mulungi chiro obudde bonna tachuka abera mulungi kumacha abera mulungi ne mutuntu abera mulungi chiro obudde bonna tachuka alino bwesigwa mukama yembalayi sasiro kunji mumanyige mukama mwakolere byekisa ebisuubizo bingi byendabye ku mukama gabituukiriza nebyatanaba kukola ajabikola kuba talimba abeera mulungi kumacya abeera mulungi ne mutuntu abeera mulungi ekiro obudde bonna tachuka abeera mulungi kumacha abeera mulungi ne mutuntu abeera mulungi ekiro obudde bonna tachuka sekuva buto kati nkuze banneetegereza abalina mukama tebalekebwa tebasula njala omuntu omutuukirivu talekebwa n'abaana be mukama abayamba oyaliisa nanywesa ensolo z'omu nsiko asingawo nnyo okukola ebirungi erife abaana be abeera mulungi kumacya abeera mulungi ne mutuntu abeera mulungi ekiro obudde bonna tachuka abeera mulungi kumacya abeera mulungi ne mutuntu abeera mulungi ekiro obudde bonna tachuka magali besiga sente nayabo tebakuyinulanga tebakuyinula baleke fetunesiganga linnya lya mukama katonda waffe wesigenga mukama n'omutima gwo gwonna bamagezi g'omunnange era mwatulenga wesige yesu tokowa abeera mulungi kumacya aswala abamunoonya bamulaba abeera mulungi ekiro obudde bonna tachuka abeera mulungi kumacya abeera mulungi ne mutuntu abeera mulungi ekiro obudde bonna tachuka
misana kumacya
abeera mulungi kumacya abeera mulungi ne mutuntu
abeera mulungi ekiro
obudde bonna tachuka.